Ei, jogueng, jogueng, biuru. A do tu bunu gimoro kai.
That was my grandfather, Masudi. Nilimuona nikiwa mdogo, sikuwa naelewa duniani, but nilipenda yo sound. I guess hapo ndo jani yangu ya mziki ingeanza. Ile good life natamani, niko writing, hoping zitakuwa ma big tune. Sasaba usiku nimedozi kwa meza na mwaga mati juu ya rhyme book. Tuwait noi karia ilianza, pata Genesis na Exodus ya bari. Tripa ijani break, nimekuwa impatient, nika nimetembele daktari. Kasoro ni inevitable, ato binadamu ina zero zero. Na ukedi na mada, as much mna buy CD zangu, buy ni CD zenu. Maisha ilikuwa ngumu, nilitamani nichemshe, iwe raisi. Saizo tenji yangu inasema kunola anacheza golf, 10th hole, raisi. Haikuwa na faida, nika kupeleka kipofu, cinema. Hata wangeza tamka rangi yangu, nilikuwa confused na kinyonga. Nilikontemplate kunyonga, usiku moja, kujinyonga. Nimetembelea Kamlesh, St. Luke, bed 11. Same weekend ya surgery, ndio Tobia na piga round yake ya heaven. Giselle, floor 7. C, Grandma, Mount Kenya, bed 24. Nim sick, siku natembelea MG, akadai. PM, ni 6. Najua mi ni strong, lyrically. Lakini ili ni bring down, emotionally. Majaribu ni ya dunia, ata Yesu alipewa mkate akiwa fasting. Mziki ilikuwa inanituliza kimawazo, squeezy, imekosa umuhimu. Yule mwendo unaonanga kwa mtaa, anaona wewe ndio wazimu. Na believe in progress, so mbele ndo na shugli. Siangaliangi nyuma, naogopa kugeuka chumvi. Na wale wanaitwa macho nne, kumbe ndo wana shida ya kuona. Nimezoea passport, maji kirudi leo, nadhani nimesahau kuoga. Saizo ile kitanda nalalia ni ndogo, naambia kunguni, songa. Nayo pia inaniambia rabbit, jaribu, nitakunyonya. Si mnajua zile hao mliweka meza juu ya viti, ndo muweze kulala. Zile mlienda kwa jirani kuona TV, ataka ni usiku sana. Ukumbuke wanasema rani sumo, ni mafala tu ndo wana buy rat and rat. In fact, amini wanaotafuta ukweli, lakini shuku walioipata pata. Saizi magrupi wananisikiza, walioweka kando ma blues. Natembea kwa akili zao sana, na then nanuka mguu. Nimeraise kutoka kwa hizo vitu zote, mimi ni top layer. Saizi hawezi form first 11 bila mimi, top player. Nikaka sungura, yule anashindana na ndovu kunya, na nashinda ngamia kunywa. Huyu ni legend in the making, shairi Maksudi. Huyu ni legend in the works, grandson ya Masudi.